up on DJ. Okay.
Are you lying, sir?
My lady, every time I look you in your eyes, I see my future, walai. You make it to me, focus, you can, walai. My lady, every time I look you in your eyes, yeah, you are so amazing. Acha ni kupongeze. Mariana na tumependana tumefanana. Ukiondoka nitakubalana. Niliwaacha kina Diana. Follow oh. Mariana na tumependana tumefanana. Hakuna siku nitakuja kukana. Niliwaacha kina Diana. So oh, take me slow slow. La 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 la. La 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 la, yeah. Take me slow, slow. La 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 la, la 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 la, la 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 la, yeah. Take me slow, take me slow, take me slow. You are special, wata wakipangana. Nobody gonna be like ya. Ata natani tu minikilala. Unanijia my lover. Unanikosha mbigwa konikilaza. Nobody gonna be like ya. Mariana na tumependana, tumefanana. Ukiondoka nitakubalana. Niliwaacha kina Diana. Follow oh. Mariana na tumependana, tumefanana. Hakuna siku nitakuja kukana. Niliwaacha kina Diana. So oh, take me slow, slow. La 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 la, yeah. Take me slow, slow. La 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 la, yeah. Take me slow.
Thank you.